mazanu uzipata kahle wayo Umasola maningi ntombazane uyovaliwa ngesizini ubuhle bentombazane uzipata kahle wayo Umasola maningi ntombazane uyovaliwa ngesizini Ngolinga isiduno duno wayenze isimanje Ayene te bola bafana bese shama ngeyani Ngolinga isiduno duno wayenze isimanje Ayene te bola bafana bese shama ngeyani Usumfane lelo ngomama ngikuthi Njalo njalo usimkhonge lelo ngomama ngikuthi Oh usimkhonge lelo ngomama ngikuthi Njalo usimkhonge lelo vika ngula
We're gonna make it.